Tēnā koutou e ngā iwi o te motu, nau mai ki e nē pūrongo kōrero a wātea nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei ka ao ka wātea ki te whai ao ki te ao mārama. Koera te whakaro nui kua toko ake I te minita I ngā take hauora Māori a Pēni Henare e pāna ki te pūautanga mai o te manatu hauora Māori hou. A tata ki te toru tekau o ngā whānau o te hiku o te ika ka whai oranga I te hōtaka hou e kia nei ko te puna wai ora. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. Ka ao, ka awatea ki te whai ao, ki te ao mārama. Koera te whakaro nui kua toko ake I te minita I ngā take hauora Māori a Pēni Henare. E pāna ki te pūao tanga mai o te manatū hauora Māori hou, me ngā whakawhanaketanga o te wā, kia tū ai tēnei whare. Hei tāna e koa ana te ngākau ki ngā mahi kua tutuki I a tā meihana Durima, me te hunga katoa e whai pānga ana ki tēnei mahi nui, hi oi ana. No he nui tonu ngā wero ngā mahi kai mua I te aroaro.
Ko taku hia hia I tēnei taha o te kirihimete, ka whakatūnia e te poari I tētahi kai hautū, ara he chief executive mō te manatū hauora Māori. Ana ka mutu ka whakamanahia te ture a te mei e tū mai nei, te hia hia a māua o Anaru Iki, ka tīmata ngā mahi nui o te poari me te manatū hauora Māori me Health New Zealand a te hūrae e tū mai nei.
Ki tēnei take tonu ko tipa mahuta, uri no Waikato, Maniapoto me Ngāpuhi, tētahi o ngā tau tōhito o te ao hauora Māori, kua tohua hei hia manatūarua o te poari o te manatū hauora Māori hou. I whakapuakina e ia ona whakaaro mo tēnei kōpounga ona, anei kia tahuri atu tātou kia tipa mahuta.
Kei te noho whakaiti, noho puku nei runga I te mōhio, e whiake ngā tau e katari ana te iwi Māori kēnei mō. Ki ngā momo whakahaere pēnei e pāna ki tō tātou hauora. Nō neirei he tino humari e tō tātou poari, me te mīharo hoki ki ngā mahi kaimua I a tātou.
Tata ki te toru te kau o ngā whānau o te hiku o te ika, ka whai oranga I te hōtaka hou e kia nei ko te puna wai ora. Ko te aronga matua o tēnei hōtaka, he whakahou, he whakarato I ngā kurawai ki ngā whānau karekau he kurawai, a e karukaru haere ana rāne ngā kurawai kei a rātou. Hei tā hāmi piripi hia mana o te rārua, nō rātou te wai maria I tautokona ai tēnei kaupapa e te minita o te rā kau whakamarumaru e Kiritapu Allen.
Ko pono anau ki te mana o tēnā wahine a Kiritapu Allen, nāna no te whakaaro nui ki e mea mai, eo ko tika takotu nei titiro e tikana ki a whai water tank hoki o tātou nei kāinga Māori. Ahere te mea hoa Māori e nā ke, nāri ngā mea pōhara ki te kāinga nei, I ngā ko te toko mā he Māori.
I ea pai te kaupapa o ngā manu kōrero 2021, ahakoa te wheako hou me te āhuatanga hou ki te whakawā I ngā kai kōrero mā te ipurangi. Koera tā Nick Fontay o te kāhui whakahaere I te kaupapa nei.
Ai, he rere kia tēnā. Te āta wetu wete ngā kōrero I ngā mātakitaki nei a matihiko nei. Te hoi anō I te mutunga iho ko ngā whakaaro o roto. Ka rongo tonu I te ngako I te ngā tino whakaaro o roto, ahakoa te momo whakaaturanga a kiko a mati I korāna.
Nō reira e hoa mā mau tonu mai ki ngā take hā kinakina e whai ake nei.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ki te poe tarawhiti, he papatoi ake te mahi a te kapararau hihiriwa, kia hoki ora mai rātau I te wāhanga tuarua o te tukinga ki te kapano I ngārangi. Nā wai, nā wai, heke i hora atau i te korokoro o te parata. I toa te kapano i ngā rangi 55 ki te 45. Hei tā tāroi Black, tō mātou mā ngai kōrero mō ngā take poi tarawhiti, kaore ia i te ohorere ki tēnei Wikitoria a te kapa i ngā rangi.
Kāre i te ohorere i Wikitoria inarane, nā te mea kia mōhio mai nui tā rātou taina mai ki Aotearoa, he 268 nā tākoro tau tōhito nui ake ki tā Aotearoa i wānei tēnei kapa a kāmutu pārā nui ho te roa e whakanunu tahi ana Aotearoa.
A kāti ake rā e hika māka mātua i tēnā ngā pūrongo kōrero a Wātea mō tēnei haora. Ko Leiri Pōkai tēnei kia ora.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, e whakamārama.
He mea tautoko nā te